amad.unlx.com.
Sindisabisi katawe munali nayo nokamuna sewelisa mbili yanga ndiya bubu voto ndino kamuna sipunya vungungu mukana ndika mwina sikana yendako maso wakono wacha mukana wonako chosa dziwa waipira feti manja musa ndifuna ngati Yesu kasapita
ma wanga unali wako hey, sorry nali inyo isakala tuleti iwe
Na kuti siti salikana Antu pambali akuti timakalana Tikuusana anatisa balilana
Sati kuncha andakila undi Labu ya popo so inelosa undi Ndiwewe kanti mauna sanka Tono edia kwendo Osa tinka Ntima wanga unali wako hey, Sorry nali ineo isakala tuleti Iwe
from amad.unlux.com.